Oxi, as que fome, esse é o rei, a gente é cacuro, Ukipata kasi piga kasi yu ya kasi yu ya kasi Yomezi usiladira kuwasa kuwa Kama polisi majapasi Ojo tunapata begu kiankasi Echabacha Tupake madini kodi tupate madini Na madini wanye biashara zetu ya mtu hamsini Tupige story ze mbaji mkuta nini Sato nini kifari yomone kota disinini Sata disinini Nina kona ngole tu Usela soko piga mesele tu Mesele tu Maskani makelele tu Kelele tu Bondiga Kwasa kwa sim gyan Tunafucha matembele tu Matembele tu Kutu Oni wanki nabavi Nabasi Nabasi Nabadi Nabai FF Chef Chef Nabai Zamanat Zamanat Ujo zipa Tionkiwa Wakumbele kela cap Kela cap Madu nagasabu Deo tena pusa Eyompo Madu nagasabu Leo tena pusa Kushi na otabu kitu kidogo na kuzia Ona kuzia Kufa jitalabu Situ na bulusa Wekine malusa Wekine malusa Ataftaji sauce ya fiki Mena kuna kule tu Wakijicho Sensuale, meme si on cuore Meme si on cuore Angola nem si cuore Meme si on cuore Unan chuela Engome Kela katu tunakweta na wakati mchisano Satu peti mapo meki kama ukakano Watoto na chala zio wanajitebe na tanu Watoto na chala zio wanajitebe na tanu Tutena watoto ige mifano basi Tutena washampa ige mifano Tutena Na uluma soma les, mipango soma tumis Tumina boda west, wapeleles machis Mina punguza uchis, nikiona utumbo skuzi na fichantis Mina kona kule tu Usela soko piga misele tu Maskani makelele tu Honiga, kosa kwa simgan, tunafuta matempele tu Tunafuta matempele tu Shatuwe shatikiri Tu n'as pas de chute. unan juea, shembe gibe. Unan juea, shembe gibe. E mwa chan chuele. Wen kwele, wen kwele. Wen kwele, wen kwele. Wen kwele. Washamba kiba, washamba kiba, washamba kiba. Akicha microphone, tefakto kiko samba chapu. Official music. Ush, I'm on Gubari Kiba 25 Zeko. Ush. Hip. Official music. My 45 record. Yeah. Netanyahu.